Let's go.
Your grace is enough. It is such a chimala. Your grace is enough. It's such a chimala. Twali bade wa singa kuskote aja. Twali bade wa wa wa. Twali bade wa singa kuskote aja. Twali bade wa wa wa. Ushumizi mwenga, utendeleze mwenga. Usinzi mwenga, mkama katunda.
Do you want to do what?